Radio Pulpit, 657 AM.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolosihlanu ekuseni mlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Christu waseNazareth. Ngiphinde ke ngibonge nakubahle nhlapho ukusibolekeke leli thuba. Bahle Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu ke akwenze njalo. Mlaleli, sisaqhubeka ke nendaba yethu ukuhlanganyela singabazalwane. Singabantwana bakaNkulunkulu, sewumhlambi okhethekileyo. Ngithe kuwe mlaleli, linye izulu lasiya khona. Ngakho ke ukuhlanganyela kubalulekile. Sipractice ukuhlanganyela sisekhona la ezweni, la emhlabeni. Ukuze uma sesifika ezulwini, singazoba nenkinga. Mlaleli, ake sizwe ke izwi lenkosi laphaya encwadini yabase-Efesi chapter 4, qala ukufunda lapha ku-1. Sehle nayo mlaleli, sizokuthi ke umpostol Paul yena ke uthini ngalolu daba esiliphethe esihamba phezukwalo esigijima kilo mlaleli kulezi zinsuku. Ngikhuthazela bonke abazalwane endaweni zonke la kukhona khona ukuhlanganyela kwabantwana bakaNkulunkulu, baye kulezo indawo zokuhlangana, ukuthi sizathu sini esikukhiphile buyela lapho mlaleli uyohlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu. Ungabi umhlambi ozalusile, ungabi yinkomo edla yodwa, ungabi uvanzi. Mlaleli, yana ekuhlanganyeleni nabantwana bakaNkulunkulu. Ake sifunde ke mlaleli kwabase-Efesu chapter 4, siqala ukufunda kuverse 1. Ngakho mina siboshwa enkosini, ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Asibizelwanga mlaleli ekwahlukaneni, ekulweni, kepha sibizelwe ukuba mlaleli siqhube umsebenzi omuhle uKristu awuqalile kithina. Sibizela abantu uKristu. Abantu bazosizwa mlaleli uma thina singabantwana bakaNkulunkulu sihamba ukuya ngobizo esabizwa ngalo. Apostle Paul la uyasinxusa mlaleli ukuba sihambe ngokufanele ukubizwa esabizwa ngakho mlaleli. Kuverse 2 besathi ke ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando. Mlaleli, lana ke ukhuluma nabazalwane abayimbumba. Uthi ke sithobeke sibe nobumnene, sibheke kade mlaleli, sibe nokubekezelelana ngothando mlaleli. Ngoba ukuhlukana emabandleni kudalwa yizimpi. UJames noma uJakobe besuyabuza athi ke zivelaphi izimpi phakathi kwenu? Aziveli enkanukweni yenu na mlaleli? Bese kuyaxatshanwa emabandleni, kugijinywa emakhotho mlaleli, ushayanwa ngehlalo emabandleni, ubethwana nangebhakela mlaleli, into efana nalokho. Kuyatoyitoywa, kuvalwa amasonto mlaleli. Asibizelwanga ukwenza lokho, senza into esingabizelwanga yona. Asibizelwanga ukuhlukana mlaleli. Umphostoli Paul uthi ke mina siboshwa enkosini, ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Uyaqhubeka besathi ke ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando. Kusho khona ukuthi uma ungabekezelela omunye umzalwane unenkinga edinga ukulungiswa. Kuverse 3, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Senze njani mlaleli? Sikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Ake kube nokuthula enkonzweni lasihlanganyela khona. Sishumayela ngoKristu lethu ukuthula, kepha ukuthula kukhona yini mlaleli? Emabandleni ake kuphele ukuxokozela. Ake sithi uma siye enkonzweni sibe nalowo mqondo ukuthi siyokhonza uNkulunkulu ophilayo, sinokuthula. Sikhuthalelo ubunye mlaleli buka moya. Sinani sinokuthula. Kwangathi uNkulunkulu angaselekelela kule insuku esiphila kuzona. Verse 4. Uyaqhubeka umphostoli Paul usithi ke munye umzimba, munye umoya, njengalokhu nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso, munye uNkulunkulu, uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, kubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Manje wena ke othi uzawukhonza iTV ngizawukhonza ku radio angeke ngiyohlangiyela nabazalwane ukhonza kanjani akosilekelele lapho ukhonza kanjani ngoba izwi lenkosi la ligcizelela ubunye babantwana bakaNkulunkulu. Yes, lalela umshumayeli ku radio njengalokhu ngishumayela nami, kepha ungazi ukuthi ke ngikhoza ku radio ukushumayela udlala. Hamba uyohlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu, hamba uyosizana nabantwana bakaNkulunkulu ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke kahle mlaleli. Yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso, munye uNkulunkulu, uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Verse 7 besathi ke kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Ngalokho uthi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wapha abantu izipho. Kepha lokho ukuthi wenyuka kithina uma kungesikho ukuthi wake wehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi na. Mlaleli, Jesu wayekhona la emhlabeni izwi lenkosi konke kwavela ngaye. Ngakho ke uma ekhona mlaleli kusobala ukuthi ke sihamba ezinyatholeni zakhe. UJesu uze ukuze thina sibe nobudlelwane noNkulunkulu, waphinde wasinikeza umsebenzi wokuthi sishumayele ivangeli ezweni lonke. Abantu bese ke siyabafundisa ukugcina konke lokhu uJesu asifundise khona. Ngakho ke uma singazwani, uma sihlukene, sizobafundisa kanjani abantu? Mlaleli, izwi lenkosi lalithi ke kepha lokho ukuthi wenyuka kuthini uma kungesikho ukuthi wake wehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi na. Ngamagama, izimo esibhekana nazo uJesu naye wabhekana nazo. Uyazazi izimo lezi thina esibhekana nazo. Ngakho ke lezo zimo azisoze zasenza mlaleli ukuba sihlukane nokuhlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu. Siye sidube ukuhlanganyela ngenxa uJesu naye uyazazi izimo ezinjalo. Ubezobeduba abafundi bakhe, bezobayeka abafundi bakhe, kepha ke ngenxa ukuthi unemission ekumele abafundi bakhe bayigcine baqhubeke naye. Ingakho nathi sikhona ke namhlanje. Nawe ngokunjalo ake kushunyelwe ubunye la uhlanganyela khona, uyeke ukuzikhukhumeza. Ngoba esinye isizathu esenza ukuthi abazalwane bahlukane, umuntu azadube nenkonzo, ukuzikhukhumeza, ipride mlaleli. Angeke uzosho lokhu kumina. Hayi mlaleli, uyekelele kuNkulunkulu lokho naye futhi lowo muntu lowo. Angakususi ekuhlanganyeleni nabantwana bakaNkulunkulu. Uma ngudu ususwe into eyifana nalokho, buyela mlaleli uyolungisa indaba yakho nabazalwane ohlanganyela nabo. Uyeke ukuzikhukhumeza. IBhayibheli la umphostoli Paul uthi ke ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando. Uma usudubile kusho khona ukuthi ke lokhu umphostoli Paul akushoyo akukho kuwena. Awunako ukuthobeka, awunako ubumnene, awunako ukubheka kade, awunako ukubekezela mlaleli, nothando futhi ngokunjalo alukho. Lungisa ke mlaleli, hambe uhlangele nabantwana bakaNkulunkulu ngenxa yesikhathi. Ake ngithi kumala, ithathe ke intambo ngiphinisele kubahle, bahle intambo kwezakho, babayilapha ekhaya mlaleli.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.